Namwita kipofu aje apige chabu.
Hayakuzu.
Yule dada kakata utumbo awe kikotabu.
Hayakuzu.
Sasa nyinyi wachonga ngenga simkachonge vinyago.
Hayakuzu.
Eti Roma kogopa rakati kakimbilia Chicago.
Hayakuzu.
Walimwengu ameleta zogo kumwona bwana misitu anakata gogo.
Aya.
Acha mbwembo bwana mudogo na bania dili kubwa na gawa ndogo.
Acha.
Congo records, Congo records.